jamɗe joyino ƴaɓɓore mintaji capanɗe tati ɗo nder suudi studio Suman Amadou, kibaruji moɗe fulfilde Omar Hamma jangata do masinaji Issa Lawali. E nder koye kibaruji meɗen ni, en kalan e wiide hakkunde leydi Niger e Bene narral no fayi heɓede hakkunde mu'en ɗum du e nder wakkati no jiidal natuno hakkunde minisiruɓe hawjiɓe muraduji leyɗe mu'e leyɗe yasindiɗoɓe to en dan hawride hakkunde leydi Chine e leyɗe Afrika to en dan Beijing. Tom birnin koni nder région Tawa ko watto nimɓe sappo e jeegon kan woni heɓaɓe wonduɓe e ñawu dogguru e toure ko wiyete choléra e fransire. On nanan ko ardiɗo lokkotoroɓe nder loktorore on famminire. Yewtere men pindino hande yatana haalo am dow laawol laamu dewtere kiite ko wi do neɗɗo caliɗo ɗo tanade filla kiite taƴaɗo. Kodi jamirtemo yerno kalirnoɗen ni yeegon lewru septembre ƴaɓɓiɗo duuɓujinaji ɗiɗi e noga e nayyi e wakkati no hawride jooɗa kalen hakkunde leydi Chine e leydi Afrique gaɗɗo to endan Beijing. Ministre leydi Niger kawjiɗo filla muraduji leydi mum e leyɗe yaasi jiidal naati hakkunde mo e mo leydi Bene on baddude dow filla koƴi tagol laabi gollidol hakkunde leyɗe ɗiɗe. E wakkati no baddal maɓɓe ngal do ni ɓe jetti sanne dow filla laabi koƴi tagol golliguggol noon ni hakkunde hooreɓe leyɗe ɗiɓɓe ɗon. Ɗum do ni saabi ko ɓe cigili hano battu jooɗa kale hakkunde comité leydi Niger gom e leydi Bene mo laawal sappo e ɗiɗaɓol to endan yerno fedde leydi Niger hawjinde filla hokkugol hagaruji ko wiyete ANP wiri. E nder baddal ngal do ni mbi hakkunde ɓe ministre ɓe leydi ɗiɗo ɓen yaadu yeeso heɓama sanne harto filla narral hakkunde leyɗe ɗiɗe ɗe ko laatino foɗi foɗi no tawa caka maɓɓe. Wonni tawa kena nder région Tawa to mbiye ñaw dogguru e tourre biyetengo choléra wangi nder loktoroje goɗɗe yeruno ardiɗo loktoroɓe nder loktorore on famminire ko watto nimɓe sappo e go'o kamɓen tawda e ngu ñaw nder loktorore dosey nder loktorore banguere mum wadata ley gallure ɓonni du mbiye nimɓe joyi woni ko nangi. Madame Nana Mariama Mamman ardiɗo loktoroɓe nder loktorore ɓonni nani koye Asuman Moussardika.
Illa hecci kenga jamma nanguɓe choléra gaddama ɗo enen loktorore amin gam ñawtigu ses i dosey aramɓe maɓɓe ƴuda ɓe ɗiɗo. Illa jamma o warde hannden du ɓe sappo e go'o tawaɓe to enen loktorore dosey no padda gam ñawtigu subaka o ɗo konni du fa yottade yande sappo e ɗiɗi ñaloma o enen ni waɗi jo gaddaɓe ñawtigu ɗo. Rafi laaɓal kandu ni waddata ñaw choléra gu enen wanga ɓiɓɓe ñawgu enen no tawe du nder turre nanguɗo ñaw deni tourre de enen ottaka woɗɗina himɓe ɗum du saɗornam mawɗan miɗen he pooɗude hakkilloji himɓe dow ñawgu enen. Mo hi'a alama ñawgu enen ni no hemmu no doggina no tuuta to dow ko yaw jomin wadde lokkoore.
Hittande hikkande ɗum toɓama sanne ɗo enda nder leydi Niger fuu no foti misali koƴƴe nder région maradi to ƴuwole mawɗe toɓa fa ɗum saabi bonondaji ndiyan ɗum du nimɓe hewɓe tawama ngala nokkuje to ɗuwoto. Ɗum du no wodi baasi ko wawi waddude harto cellal nimɓe tawaɓe nder gallure nde de laabi ɗi hen koƴa e hisinde nimɓe ñawdeji tawaɗi e nder ndiyele bonondaji ɗi ndiyam. Ousmane Yakoub ardiɗo Sarus kajiɗo filla laaɓal nder loktorore mawde nder région maradi nani ko wi
la destruction de conduite d'eau
tuyoji foɗude ndiyam pompi keli gayɗe ñagueji caami batamaji ɗe enden ni boni keli mum'en bela fofede ɗum du ko ɓeyda sembin inde ko wadda ñawuji banga daaɓa himɓe no. Gollal amin ngal min gaɗa dow ko yaawi joni kan woni firtude ko e dow saɗormaji cellal ɗi baawi gari e himɓe yimɓe anda du no curira saɗormaji ɗi enda. Miɗen ƴema duni fa hande himɓe ɓeyda hokkude sembe lotirde juuɗe ndiyam e katare misali wakkati ɓe burti nder ñagueji fadde maɓɓe ñamude na wakkati ɓe buwi lamnude nokkuje maɓɓe ɗe enda. Ɓe durwa du laaɓal heɓo nder cakantarare maɓɓe ɗe enda ngam nokkuje ɗe ni to ñaw ɓiɓɓe muɗum mbawi cankitino raɓude.
Jonka sangarten ɗo nder région Niamey to mbiyete hande ne altine o woni ko mairie mawɗo mo gallure nde ardi gollal gattol safare ɓoɗi wakkati jankinange fondade jemma noon ni Seko Abdul Aziz Mamadu ardiɗo Sarus kawjiɗo filla laɓal to mairi mawɗo on fammini bandi men Hassan Nuru no ngal gollal wontiri.
Min adi aadi wattude safaare ɓowɗi nder leydi Niamey fuu. Gattol safaru ɓowɗi fuɗɗataana hannde altine o nder wuro Niamey fuu. Nde wakkati yamde jeɗɗi futuro yahde yamde jeetati jemma, fugolooɓe ɓen puɗɗan gattol safaru nde nder wuro ngon. Ndenne miɗon gatta daande e himɓe wuro ngon ɓe omba nyamduuji maɓɓe faa wooɗa e gineeji maɓɓe ko ɓe gollirta. Ko watta safaare nden to naata nder majje. Gattol safaare nde no waɗan balɗe sappo. Nde balɗe ɗeedu subaka e nyalooma fuu safaare nden no wattete.
Sur le terrain.
En côté de région Dawson bi en commune mo Birnin Gawre Rachidou Garba kawjinaɗo mairie mawɗo mo Birnin Gawre asaɓe bittiɗo jeɗɗi lewru septembre woni ko noddi hokkoɓe habaruji wadde dimma bonondaji ndiyan keɓaɗi ley balɗe bittiɗeɗo. Ɗum do ni mbi en caggande ƴuwole mawɗe toɓano bandimin Diawgo Mamadou no tawa ton wakkati mo.
La RNE qui est la voie principale.
Beddol ummade Niamey yehude reedu leydi Niger. Beddol gol arti taj dalila diyele ilude gari ƴeñi beddol gol enda. Dabareji joɗɗinama ko watta himɓe bawa gaɗi wartaji mumɗe nder ko yirna. Ardiɓe commune on, département on, kam fuu e région on enda. Kawri sembe mumɗen ko watta mosala sa ɗornanɗan enda ni heɓu. Gomnati du watti jungo mum. Gaɗa ko beddol gol moƴƴina nden ndiyele gon gari kaden taƴiti beddol gol. Ɗum du mosala muɗum heɓama. Commune Birnin Gawre ni nder yayre tawa amma hikka yettore Allah. Diyele toɓaɗe ɗe endan fuu gaɗay bonnere mawne gon fuu nder cakkantarare nden. Aale tati diyele ɗe endan bonnini nder mum. Memi himɓe laso e jeɗɗo cuuɗi tati caano.
Donc d'un point de vue matériel, trois maisons de location qui sont effondrées.
Nder région Difa fedde singande gam wartirde jonde jam e potal gallure mawɗo ardake yilaru nder gallure nden koro majju ndu tawa kenana baddude hakkunde duroɓe e remoɓe dow ɗowtanaɓe laabi laamu cingaɗi dow filla nokkuje kawtaɗe. Abba Gana wakile Gana goto tawaɗo nder nde fedde nami ko wi Mani Musa.
Lokotinda ana burtali.
Wakkati gurti ɗin itteteno ɗum accan nokkure to dabaji ɗi enden tokkira jaaha dow pete yarode ndiyam garta dura. Amma ladde nde enden fuu heƴay remoɓe ɓe enden sey woɓɓe gara awude gurti ɗi enden na takkol majji. Nde ni duroɓe paamani ɗum ɗen ɓe garanno haalande ardiɓe ɓen non. No woodi ko wi'e police rural, maire, préfet, na gouverneur tawraɓe bawɗe haɗude awre e demal gurti ɗi enden e ko takki ɗum gam fitina ɗum waddata. Ɗen daane majje du no woodi nokkure ko acci ngam dabaji ɗin enda. To de ni nokkuje ɗe enden demama du ɗum wawa haɗude dabaji de gari yarude pete ɗe enden nano jaaha yarode naata bonnini.
E gartan nder région Maradi yeruno gomnanti wiri ɗum kaɗol kokkol talkuru basol kange ɗum ƴewta nokkure nde kange wasatende commune ɗan Isale région Maradi. Yeru non Nuhum Musa ardiɗo Sarus kawjiɗo filla basol arzuku nder région on famminiri ko ɗan Isa ɗum no seedi e nokkuje ɗe aɗe to fey ko gomnanti hokki lawol campagne ruwa wasa ɗe kange. Mohamed Mamman nani ko wi.
Tous les secteurs sont concernés par cette note.
Andinore arandere de enden ƴewataana nokkuje ɗen fuu. Amma ɗo ɗan Isa wasirde kange muɗum nde enden ni ko ɓooya maɓɓeede noon. Hawrine sawara gomnati leydi Niger tan maɓɓi hoore huɗo maraɗi fuu to kange basete. Illa jeegom lewru janvier ɗum du dalila bonnereji goɗon gaɗuɗi cakantarare de enden. Fa yonkiji himɓe ƴuwi. Surudo iri bonnere de enden du waddi lawol laamu leydigol enden joɗɗina. Gomnati no ƴewtinade no waɗe ko nokkure de enden golle mum ko ƴite. Fodde no ɗatol capanɗe jeegom e jeegom lawol laamu leydi hawjade basol arzuku leydi Niger lawol moƴƴinagol ko ɓooye ɗum da ɗum hokka du himɓe golla ittude kange
to.
Asawe bittiɗo jeɗɗi lewru septembre woni ko pelle latol bal rewɓe ɓurtuɗe noon ni ɓe ɓuray duuɓi sappo e jeɗɗi e nogay yehi hantoy ɗo nder hoggo to ekkintinol watte inditiraɗo feni foto. Ɗum do ni mbi'en pelle ɗiɗi kamɓe jeyi keɓoye jamako madame Isiaka Aissata Ibra ardiɗo Sarus kajuɗo filla fijoji pirtol ɓalli nder nde ministére nani ko wi Salamat Kadir.
Tewtewol latol bal ko sukaaɓe rewɓe o, hunde noon ko min nani belɗum mum sanne. Latol bal hakkunde leydi Niamey e leydi Agadez, hunde noon ko waɗi sanne. Gam sala sibama hikka, sukaaɓe rewɓe ɓe golli sanne diina rawani. Ɓe tasino e golla faa wooɗa, gam yahde yeeso seɗɗo fuu e ɓurtina innde leydi ndin nder leyɗe yaasi. Ko tewtoru ngu watti yeeso woni, holle kono sukaaɓe worɓe wowta lati bal. Nonnon sukaaɓe rewɓe du no waawi lati bal. Fedde maɓɓe watta bawɗe mum fuu ko watta yahde yeeso heɓu. Gam saaroɓe sukaaɓe rewɓe ɓe hana ɓe fuu wonna jaɓa. Ɗum du gam fina tawaaji ɗinno. Miɗo watta daande e saaroɓe sukaaɓe rewɓe ɓe e acca sukaaɓe maɓɓe waɗa latol bal na iri mum, gam hunde noon ko no wooɗani jam ɓandu sanne.
Noni hana kondarta filla latole bal ni mbiye mena fedde leydi Niger mawde latore bal hande lasara o woni ko fiidoyta ɓe Black Star leydi Ghana to enda Maroko. Ɗum ɗo tawa kana nder lawol latole bal nyalomare ɗiɗaɓere ittodiɗol ko biyete kan to enda Maroko duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogayi e joyi. Noni e miccintinde du ni mbiyen de mena yehino fiidoy to nde nimɓe Sudan to ɓe ari ɓe gotel e ɓolo. Sai garte e yewtere meɗen pinnunol caggal nde suudu kiite taƴuno sariya ɓi leydi caliɗo ɗowtanade ɗum maane juuju caliɗo ɗowtanade ngol lawol jomum no wawi jukkede e nanguede kasum du konna yerno Oumaru Bilali Gazere Paul Kiler suudu kiita manudu région Agadez ɗum famminiri Anice Karim. Ali
nde kiita taƴama ko wi'a nder taƴol majje wajibi noon e ɗum ƴewata duro ɗowtanade ɗum nangude mo taƴana kiite on enɗan yaade ardiɓe hawju fi majje hanono Oumaru Gajere Bilal procureur Agadez haaliri.
Sariya taƴaɗo to suudu kiite ko watti yeeso woni ɗum gollire dow laabi ɗi suudu kiite dartini.
Laabi laamu leydi jukkude neɗɗo fuu sali ɗowtanade ko wi'a nder taƴol kiite iɗum ŋerɗinana jomum. Fuɗu misali kawjiɓe filla darade ko watta ko wi'a nder taƴol kiite ɗe enɗan gollire hanno Oumaru Gajere Bilal haaliri.
C'est une infraction.
Gacce mawɗo noon to caliɗo gollirde e sharia ko suudu kiite dartini na maane kaɗuɗo gollawol gollire e muɗum. Ɗum woni laabi ɗi suudu kiite dartini fudu to golloɓe gollal gomnati na golloɓe to suudu kiite na irimu ko saloto gollirde e sharia ko suudu kiite dartini.
Oumaru Gajere Bilal wi'i du kono woodi no tokkire faamude deni ɗum salake ɗowtanade ko taƴa deni ɗum salake ɗowtanade ko wi'a nder taƴol kiite.
Laabi ɗi suudu kiite dartini ɗi tatino fuɗɗari nder laabi ɗi suudu kiite dartini no woodi jukkogoji dow caliɗo gollirde e sharia ko suudu kiite darni. Ɗiɗaɓen no woodi jukkogoji dartinaɗi dow caliɗo nder hensaare gollirde ngol lawol ko suudu kiite dartini. Tataɓen no woodi dow tefuɗo salade gollirde e mum maani kaɗuɗo himɓe gollira e muɗum.
Gacce fuuɗe ƴeewa fi rafi ɗowtanade ko wi'a nder taƴol kiite fodde no dewtere kiite leydi Niger haaliri no wadda jukkugol nyamude kasum e wattede yoɓa ceede hanno Oumaru Gajere Bilal haaliri ɗum.
Nde jukkogoji ɗi suudu kiite dartini dow caliɗo gollirde sharia ko suudu kiite dartini jomum no ombete kasu lebbi ɗiɗi yaade duuɓi ɗiɗi nondu no jomum no yoɓan ujunaji ɗiɗi yaade ujunaji laso. Sa gacce mawgo duno nde laabi ɗi suudu kiite dartini jomum no ombete duuɓi ɗiɗi yaade duuɓi joyi nondu no jomum yoɓan ujunaji nayi yaade ujunaji lasoji ɗiɗi. Sa gacce ɗen gacce noon ko ɓuri nondu no woodi jukkogoji ɗi suudu kiite dartinani
jomum.
Ɗowon to kibaruji meɗen tili e ɗengal fulfulde kirten to jam hirti.
Ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sara yande joyyi dow radio ji ɗi gollititto e WhatsApp ɗo lamba capanɗe jeetati 06 capanɗe jeetati jeetati capanɗe joyyi e nayyi.
To on jeggitin sigillaji jeɗɗire
altinere fuu nder yewtere pindinol dow fi sariyaji e yiitugol hakkeji.
Talata yewtere pindinol gaɗa kokkol habaruji dow fi gurnal lobban e batu joɗa kalen ko rewɓe yande jeego emin tagui sappo e joyyi.
Aljumare fuu batu joɗa kalen hokkoɓe habaruji gam martude compa ko waɗi nder jeɗɗire.
Sowe alal habaruji sukkaɓe ummatore yande joyyi lasara e tokkinde e fu potten fada studio kalangu yaadu leydi Niger.